nesanyo nate okulaba nga muze okulira okweyongera okulya ekigambo kya Katonda. Kakati sembeza akatabo ak'omukaaga otunuulire ekifaananyi ekisooka. Tunuulira ekifaananyi ekisooka. Katonda yasuubiza abaana ba Isirayiri nti luliba lumu n'abasindikira omununuzi. Era omulokozi ono yaliggyawo ebibi byabwe byonna. Emyaka mingi nnyo nga balindirira okutuusa Kristo Yesu omwana wa Katonda lwe yajja. Yazaalibwa omukazi yali tamanyi musajja Mariamu n'amala ku nsi emyaka 33. Yesu Kristo yatambula wano ne wali ng'abuulira ekigambo kya Katonda. Era yeerondera abasajja 12 n'abafuula abayigirizwa be. Mala ebbanga ddene ng'abayigiriza. Kakati wuliriza ebimu ku bye bayigiriza. Bino bisangibwa mu Matayo esula 5. Balina omukisa abaavu mwoyo, kubanga abo obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe. Balina omukisa abali mu nnaku, kubanga abo balisanyusibwa. Balina omukisa abateefu, kubanga abo balisikira ensi. Balina omukisa abali mu enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu, kubanga abo balikkusibwa. Balina omukisa ab'ekisa, kubanga abo balikwatirwa ekisa. Balina omukisa abalina omutima omulongoofu, kubanga abo bali aba Katonda. Balina omukisa abatabaganya, kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Balina omukisa abayigganyizibwa olw'obutuukirivu, kubanga abo obwakabaka obw'omuggulu bwe bwabwe. Mwe mulina omukisa bwe banaabavumanga, bwe banaabayigganyanga, bwe banaabawaayiranga buli kigambo ekibi okubavunaanya nze. Musanyuke, njaguze nnyo, kubanga empeera yammwe nnyingi mu ggulu, kubanga bwe batyo bwe baayigganya bannabbi abaasooka mmwe.